asumana china ɗume himɓe mbawi paami nder ko waɗa jeɗɗire de ton nder hawrino cop 24 de.
Donc la cop
assalamu aleykum. Hawrinde cop nde kulle tati mawɗe ardinim, arande fuu wurtinde laawol dow ko tabintinta aadiji koɗaɗi paari. Lasara asame on himɓe fottoyɓe ɓe ndaari dow talkuru windandu dow fi on subaka o du ɓe gaɗan jiidal e kaldal dow majjum faya aljumaaro. Joni on himɓe keɓai faama ko tawa dow ɗereji ɗi wadde. Ka hoorejo cop on haali wakkati no wanno yewtereji e hokkoɓe habaruji, o wi'i radio so heɓaka hen no sukki sanne. Ɗum da waɗi koɓe kooƴi dow toɓɓere nden ɗon tam. Seynina foo hoorejo gubal Afrique tabintini ka haala ɗum woni go'o. Ɗiɗaɓel sembiɗiɗe faleydi fuu durwidiggol e waylitagol bakaji e ko ɗum rimoto kanƴum e ko tuuga dow mum nder narral paari duuɓi joyi wara duuɓi joyi. No waɗi du kondan gollal gaɗangal holla lewru octobre wa tundu ndu. Ɗum du gam tinnade dow ɓeyda wula arede goɗɗo lawol duna tawa e pal ɗiɗi. Leydi America, Kuwait, leydi Saudiya e Risi kamɓe jardaki laabi ɗin tabintine. Australie, Brésil e Pologne to batu o wonno waɗa kamɓen dun jardaki dow fi koƴaɗo pondiɗo duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay. Tataɓel coɗoɗiro leyɗe duniya dow fi o ngam waddude balla muɗum far jawdi leyɗe sembenteje ɗe e ko wallititta leyɗe ɗe gala sembe fa golleji dow filla wonƴitagol bakaji golle fa woɗa. Hande eɗen tawa fahande dow fi goto o dow milliaruji hemre kanɗi tewte ɗin capanɗe jeegon tan heɓa. Tawi du Allemagne kamɓe Japon tan koƴi aadi dow ɓeydu duggol dow ko wino no wallitan ɗum.
No wodi asumana china ko pelle balliroje nder durwo battitol bakaji bi'ina ƴami dow laabi jinganade hakke ɓiɓɓe adama na.
Nonni noon pelle gonɗe dow jonde koye mum ɗen no ƴama dow ko watta ko tawe nder bindi ɗin filla sariya dow fi bakaji ɗin tawe hen keƴoran guure e lawol no nimɓe natiri e golle ɗen tawe hen. Eley tarkitimaɗi ñanden ɗin fi natugol nimɓe e gollal ngal waɗama balle ɗiɗi koddiɗe e golle ɗen fuu pelle gonɗe e jonde koye mum ɗen accante nokku o.